town, akagali ni so town, ndikutenda kureba murungi.
Kule boy,
hari nye niwe machulao, ningukuna nikitwa rubonao. Baby, touch on me, me too, touch on you. Hari nye niwe machulao, ningukuna nikitwa rubonao. Arinye niwe machulao, ningukune nikitwa rubonao.